Joy yamde no fellere min taji chapande tati dande studio kalangoni ketin on kibaru jumod e fulfilde komin Omar Hama janganta on do masinaje den tawda e seni isiakana ni ko e majjim en imbi en tachal hite lantarki tawango der balde de do enda der leydi meden Niger on nanan noy radio ji golli doje sigilaji studio kalangu tokkiti wadirde golleje mo am noni awjobe loreji be kerol mabba do mu e hedde leydi bene be no tawa e der fi ciatudo nanan ko wobbe mabbe kali der mo yewtere men pindino hande ya tana halo anam do filla ciadale ko fi wonji tagol bakaji won no wadda do filla durgol e demal nani yerno mbirno den der ko kibaruji meden balde majjum ni ko don der Niger taccol hite lantarki gol no don duuda sanne fi lati do no don waddana ciadale harto radio jingoli doji e sigilaji studio kalangu denoidi radio jingoni e hebirde golirde mawdo radio alternative modifa kanjum e radio tebon semo tilaberi nani ko be bido majjo
tilaberi
do en tilaberi men kala sa ornan sanne har ko darta tatul hite kuran ko na no de dum e gander nyaloma hite kuran ge enda jande nay tanno gita cirte kasen dudal tatul hite kuran ge en fu wadata kena jemma de tatul hite kuran ge enda foto tiri wakati men gattata habaruji studio kalangu habaruji di enda men kebilowan di de hite ge enda wartirama sai men jottina habaruji di enda to himbe
une fois l'électricité rétablie
heureusement ici
a tore Allah do difa dum wadi wakati ko minen min gala miden jokki e hite kuran Nigeria de enda groupuji ka en gonno ko ka huber difa de enda hite kuran dum du sabi ko kojol hite ge enda wala no hewtomi do radio alternative dum golle amin no don no jehira fodde no haniri tajol hite kuran Nigeria gol enda meme min basse
on comme on a l'habitude de le faire
nani illa ko keri leyde omba hakkunde bene e Niger dum awjobe loreji golla walluma ko mangongol Niger hawtade teku be no tawa der ciadale nani ko wobbe mabbe bi bandi min fadel alu kabudo yewtidi dema
yewu muna da kwana
hande minen godi balde joy dow lawol gol on gi no min goni minen gada gurnan amin minen dari dow lawol gol dom min balata dom min nyallata diam e kenu ko wari fu dow amin nyamande den do ko min jogi dum ni min todoita nyamande min defa min ke ko min nyami gondo der jahangal der nukuro worri do bari fu ko jogi wari dum ko hala woni
kanati bore ngoni ganda
wobbe no godi ko nyama wobbe du seyde torike men fu meden on darino ciade de dum katane do wara do lawol partata ujunaje sappo e didi yaade ujunaje sappo e joyi awari do kerol awadi bal e sappo kasen nyamdu dum en danno caadi dum fudu lumoto benno edani dum ceede
so ko mon seyde nun haraka kudden ciara
nonni fahanden kerol mabbol leydi bene gol waddani ciadale kewde yaade to arudobe loreji kodoji are misali albacce e kullentereji jawde bonnade don sabi bini ko be awjobe loreji no don boytoro o fi o sanne alu fadel bandi min yewtidi e mabbe fahindan nani ko be pilli do majjo
on a fait 9 jours ici
bal amen jene do albacce no me adu awi ani gite mada no albacce de endan e boniri no buran loreji mawdi hamre gondi do enda goddi majji du cioitike lore worre fu hoccitana botoji albacce kemetati e chapan e joy der botoji kemetati e chapan e joy di enda neddo hebata ba botoji hamre di bonay der majji albacce de lore worre fu cede mudun de hisama no milioji sappo e joy der majje de a hebi non kebata million goto e ujunaji hemre na milioji didi
15 million
albacce den fu boni no giirdon jaadiraabe amin pirtube lore mabbe on gi'i kulle mabbe fu boni doni min ko jido nyamaane bank mi sodo albacce de gam mi heba mi sonna mi heba sedda ko mi firti muraduji am jon noy min gatta ko min joba nyamaande e bank ibe jaba anana kan he tomato keccho wittide no handi be nana yurmene amin min bittudo he albacce de
nonni fedde wi'etende ONG Nurul Huda do ballaga hawtade e sigila leydi kawjido filla nyawtigu gite no tawa e yilaru mojjingol gite der hopital mangangal dogan duci illum je tati lewru ut fayotade sapomu e didi Mahamadu Sani Dammudi o woni kawjido filla habaruji der ONG bi'etedo Nurul Huda o nani ko famini bandimin Ali Bawa tawadoto
yana tana cikin
gurgu fuda mabbe hitere no limte dar nyawuji di gadda bunda hena do andal leji Niger do hemre tawrabe bunda chapande nayo e jeddo mabbe fu pudol gurgu endan le hitere kan woni no wadda dalila odu waddi ko nurul hudda hauti dade anajad alheria moledi kowet woni no sigilo yilaru gollande tawrabe sadornan dan endan der kappa kula redu leji Niger du enda himbe kebe jeddo min gidi gollande e lawol gol endan gidan runji maradi min gollani himbe hemre birni himbe hemre loga hemre hande miden tawa do endan bucci to min gidi gollande himbe kame dido gan do dutti ni de min dari himbe no tawra sadornan dan sanne gollande himbe hebude mosola sadornan dan du hana ko sadi gonno min taji sappo keji neddo hefta hore mu olundu min gonmiden gadira
shi wana ai aiwatar da shi
nimbe keme jeego e chapande tato kam ko lati duudal mu en fu no rewbe no e sukabe kam en periro e sembe sembe der wuroji tidigi ikan kan amanas der commune mo inates warde filorde de duwade do enda der gallure ayaru illa didi lewru otto yeru no fedde o chawiri dun der andinore modum be nimbe du perwana na alle kippitande pelle murtube saato fu no en nangude nyalade hande de kwata nimbe ujunaji keme jeddo en jeddo kambe woni ko eggoy sembe sembe do enda der leddi meden Niger ko lati nimbe ujunaji keme nayo e nayo ben fu noko fero non der leddi leddi ndi e do lawol gotongol ni bi'en woldeji hakkunde durobe e remobe do jawdi kawtandi misali gurti ha no kuje durdude yaade yarda luuji ndiyam no don wadda ittor yonkiji kewdi der departement mo ingengemi hitande fu ardo Hamza Mamadu un woni lamido lenyol fulbe mo leko no watta dande yaade e horebe sengoji diddin fu Maina Abdullahi yewtide makko
tofitina wat hakkunde aynaabe remobe koowa Allah waddana dum alheri ha do ipullo min fu min fuldo min latoto min badda tariki shi dum min be ay dum min dum kabila biyaami fu kabila gootum min badda so nihi wadi Allah hawtimi min danno ko min be atoto mbad ko mi rikishi anda fuddo de maajum dum anda sakitor de maajum hanjum min ganyani dum min gida du wada min arbe arbe fu tokataro duunya mu en be fu be kawta be darna rikishi be lato be bi rikishi to fuddi wada ilar lesdi dum jodo jam joni dum ma min ben arbe dama foy min kawte do dum arbe ben be baddi noy ngoni i gari lekkoda dungu du wadin hin amma foy min kawte min badare nyoma ajum min bi'a to tom bad goddum are de boda der are en jodo de jam sendire jam
korobobo wuronon latingo demu nokure to ledde duudi der mun sane faana wodi birdeji ladde amma hande Allah e soppugol ledde ko lati dum torri ladde den feego tun tawa kander mum Kapiten Seyni Dawda woni ardiɗo Sarus kawjiɗo filla jaayi e laddeji to enda Agadez nani ko famin Anise Karimu do majum keɓɗo lamdade mo
ɗo Agadez no saɗi neɗɗo hi'a nokkure de tawra leɗɗe sanne faanu sukkudi hano kuru nder leɗɗe ɗen du no limte cayɗe e ko nandi titta leɗɗe du noon ɗe dabaji golano acca himɓe du no he coppude ɗe bani ko ɗum haɗi coppol majji gomnati hokki lawol himɓe gaɗa ƴulɓe Sahel verruji du kan wi'a himɓe coppa gaɗira ƴulɓe ɗe enda amma cakantarare kurbu himɓe ceyɗe ɗe enda e ko nandi titta goni no coppa no gaɗira ƴulɓe anduɗo nokkure den denno hande nde soƴƴake ton endan hi'am bonnere de waɗa ton endan wakkati fuudu Sarusi amin yehi nder cakantaraje ɗe endan no nanga himɓe jukkaɓe ujune sappo yaade ujune hemre woɓɓe du gatte ñama kasu duuɓi ɗiɗi yaade duuɓi tati amma fuu haɗay e acci
mais jusque là il insiste
nonni mbi'en to batu laawal jeenayaɓal ko fijo leyɗe francophonie fuɗɗango illunogay e jeetati lewru jie warde jeegom lewru utu duuɓujinaji ɗiɗi e nogay e tati ton nder leydi congo démocratique eri fijoji pertor ɓalli kewɗi sigila nder heɓuɓe wadde durwo ngo hana ngomen durwoɓe leydi meɗen Niger no tawa nder mum ko latiɓe mbo wawi wadde ngo duro malam Barka Akoda ardiɗo Sarus kajuɗo filla ñeñal ndel fedde hawjinde filla duroɗo ene nder leydi meɗen Niger nani ko famtin Soumana Ahmad do majju
duro abadaw leyɗe afrique ko anda kan woni neɗɗo de ni ƴetti jomum liɓi ko ɓandu makko memi leydi jomum saami duro gon hanti amma duro jamani hesugo saide neddo libi jomum du baawo nyokkimo e leydi den ko wi'e hebi jalorgal no wodi libol dugol hokka neddo tidol dum tam fero diri duro leede afrique abadawgo e duro hesugo do tatami nabi en tapiji irko jido himbe gattete duro wa ibe borni pade mabbe e kolti no jomum yanir he leydi dum buri fero dirde duro go endan de wi'e jomum hore mun hawru mum na nokkure go e terde bandum memi leydi dum fu limtataake der duro heengo go enda wi'e jomum sami
dal lutte libre ya pas tout ça.
Sai ngarten e yewtere meɗen pindino nder leyɗe Sahel tawaɗe cakantarade misali Burkina Faso, Mali e Niger woldeji golleji hirnyereji hawtade fi wonji tagol mbakaji ɗum no ɗon ɓeyda caɗale harto rafke ƴoran ñamdu ɗon yaade to ɓiɓɓe leyɗen gam durwididde o fi sai to ɗum waɗi sigilaji ko yaadu yeeso e hokkude sa'a sukaaɓe ummatore keɓude golle yernu Ibrahim Koulibaly ɗum woni ardiɗo dental pelle kawjiɗe filla dema nder bagge leyɗe barge hirnage ɗe Afrika fammini Moktar Hammadou yewtide makko.
Après les premières heures des indépendances,
chagal on a kepti ko mun ko leed Afrique hebi dum enda be ngattay nay sembe fi demal nyamri e ngure e hore mudum be ngada e jawdi hen endan gam yaadu yeso kanyo e fecciare hebe no watta ko tay himbe hebi kejoral nyamande kanyo e ngure don endan bo fi ran ko be ngadno bo fi didabe did leed Afrique de ngadi kan wonno be destaki ke wiide yaadu yeso himbe yaham be dow leed den endan no endam to joni hono ko wonno waddu wana hono ke fi hono diina woni don endan koy fi yaadu yeso don kan won don tukab matore ben endam kangon nati hen no ngada kipitande lede mo e hore mo to jiya don endam no wodi fi woni tagon bakaji kandu konda wari beyditi sadormaji di le dubi no ujune kebe jene chapande jeddi yade yeso en pami yoroji ngadi non dendu fa no kujemo e ladde je jaye mbati wawata jogat bi adama be kanyo dabaji mudun yem
pas suffisamment pour les humains et le bétail
noy du wada hanne ko watta ummatore leede Sahel to natu der orde pelle bombe
il faut qu'il y ait un consensus
sayne jogibe dabareji be endan kalde paama hunde du wana diina non endan fi fecciar non dum wonno rafi fecciar de wonno watta sukab ummatore be kepito leede moede koy muem nden se sukab ummatore be hebene goleedi golloto hebedu konna ko burdi koy mudun em fa hande du leede afrique tokkito halaji ko leede wadebe kalto ay chadale ngadinto enda algerie ko dubi ko watta nogay ko jabbi wara joni sukab mabbe kay hor wono kipitobe no mbara himbe subaka Allah fu kambe dabare be ngadi be ngatta ballaga yaade sukab ummatore be enda ne won ko be kebi ko mabbe do fi on enda den no afrique du konno no wajibi to yoppito e hor mun feese da kala jogo sukab ummatore fa wada sabu ndar leydi Niger hande no wor ko timbe milioji lasu ko wonder mudum leydi non wodundi yoro sane se wana ni balla wadna yaade sukab ummatore be enda ne watta ko be kebe darto kambe du fa woda mi do lanni du konno ni seni non en wadi to dubi tati to yaade yeso no hebet
vraiment des avancées
hanne leydi to remete e durdude woɓɓe non gonno cooda ɗum no itta ɗum e juuɗe jeeɓe ɗum ɗum du ko haɗa yaadu yeeso non na
mais absolument on peut pas
tetugol nokkuje yaade talka orugol konu non yaade himɓe leydi ndi enda nane wajibi non tawe leydi fu tirsine waɗa sigila lobbo laatiɗo no hokkan himɓe leydi ndi talkaɓe non ni jeyal e nder leydi ndi ene nokkuje ɗen enda sabu neɗɗo wawa wiide waɗan golleji sembenteji e nokku to Allah nayyi sala hande yaade jaago sal no laato hono jeyal maɗana nane wajibi non sey ɗum acca tetugol leyɗi ɗen enda e juuɗe himɓe leydi ndi e hoore
combattu par toutes les autorités politiques.
Ɗo won to kibaruji meɗen tili e ɗengal fulfulde dow batte Allah e ballaga Moktar Hammadou cikiliɗo ko ɗi kibaruji jotti en e seyni Isiaka tawanoɗo dow masinaji wala fuu ko mbawɗen wiide sana jaɓɓoɗon Gungu Mamadou Dantani wadda ko ɗemgal hawsankore yamde joyi mintaji le soji ɗiɗi e joyi kirten to jam hirti kettine kibaruji studio kalangu e yewtereji pindinol dow tati ɗiɗi e joyi ko RTL noddon laabi joyi on joɓata feybuɗu so ɗum ƴarake laabi joyi nden joɓaton buuɗi tati e noddogol sigilaji studio kalangu keriɗi ɗi to oɗon mbawi heɓude ɗum dow play store.